Oh, music for the money. Left arm, HQ, Kavaira. Watch out for the chapa. Okay, check it. Money for the music. I mean, music for the money. Focus. Ata hustle ikibadilisha accent. Zile za dream come true. Kuswim na manyangumi after zile za baby pool. Samaji lazima isaviwe na menu. Ya kisima ama ya karura. Kukimbiza chapa. Haba na haba. Stony better pickpocket matauba kishema shilingi. Wallet ni ka backbone. Checkbook ni ka tissue. Ndo kila punch ongeze maziro kwa account ya banki. Sani kuriflex. Shambala na two chains. After fungu la kumi kwa altar. Alafu like Christian kwa shingo. Ukini hug. Unakuwa mahapo. Kithigithia. Niko surrounded na great men. Epitome ya greatness. Monument kwa sako. Liandani, Syro kwa glasi, ukijaribu mcheli na geuzwa moshi. We roll na how, inside ni celebration na wangu msupa. Bulldog kwa cockpit, alafu moshi ya siga kwa nostrils. Ni music for the money, Real hustler, miufu watachapa.
Say what?
Real hustler, miufu watangachapa. Ni money for the music, miufu watachapa. Real hustler, miufu watangachapa. Ni music for the money. Real hustler, mi ufuata chapa.
Say what?
Real hustler, mi ufuatanga chapa. Ni money for the music, mi ufuata chapa. Real hustler, mi ufuatanga chapa. Yo, bank account ni tatu. Za mandovu, za naira, za green bank. Ask about the left MC, Ivory Tower ndio feedback. Uneza ambi Obama keep change. Munde kwa kili yangu na ni strings attached. Afadhali siri toboke lakini mfuko ipaki intact. Mindo nilipatia kiuta sife ya kirudi ocha. Saini ya rupia kwa cheekbone. Na bado ulizaniaje wali tiko na stretch marks. Ka policy as in favor. Ni kukojolea fence ya state house on top of the cream. Kani poka tangu last year nimekuwa ni kipless bet na bima. Ndio hiyo answer, si unajua form ni gani? 8 figure ka namba 8. Alafu 5 fingers of death kwa hip hop radio. Si unajua ni money for the music, music for the money. Brain yangu fingerprints za mungu. Ni music for the money. Real hustler, mi ufuata chapa.
Say what?
Real hustler, mi ufuatanga chapa. Ni money for the music, mi ufuata chapa. Real hustler, mi ufuatanga chapa. Ni music for the money. Real hustler, mi ufuata chapa.
Say what?
Real hustler, mi ufuatanga chapa. Ni money for the music, mi ufuata chapa. Real hustler, mi ufuatanga chapa. Sunny heart of a king, flower na spade, kuchimbia rapo wako favorite kaburi. Uneza kickback, nafanya wengi wa sound kama octogenaria na hao wengine ni majoka. Niki blow minds, hawa na blow vuvuzela, hata ukuje na umbrella mia moja za Rihanna ziezi saidia. Golden boot, mikinduri ya di Vatican, ule niga ukuanga badadan. Kitu ni serious, niki flip my coin, mina flip my note, the debt collector. Sani kurisite ni agent akuja through kani mekalia Trojan horse. Ile design yesu alingia Jerusalem kama mekalia punda. Miufanye beat violence iko domestic, ndio matauzi zaliwe out of wedlock. Ni music for the money, real hustler, miufuata chapa.
Say what?
Real hustler, miufuatanga chapa. Ni money for the music, miufuata chapa. Real hustler, miufuatanga chapa.